Just walk me through
E ka ɲɛfɔ ne
what
ye, a
you
kɛra cogo min na, kabini a daminɛ na fo ka taa laban.
Okay, I was kidnapped the 8th of April 2021.
Ne minɛna avril kalo tile seegin san 2021. An donna jihadisi marifatigi mɔgɔ naani. U ye mobili boli R naani kɔnɔna la. Mobili jɔra, kɔfɛ mobili wɛrɛ tilala ka na n ta. O kɔfɛ SUV mobili dɔ fana nana. Mɔgɔ saba u ye ɲɛ siri. U ye n ka fini bɛɛ bɔnna, ka n ka montre bɔ tɛgɛ la, n ka samaraw, ka tila fini kuraw donna. U ye n don mobili kura wɛrɛ kɔnɔ. Mujahidini mɔgɔ kelen o wagati la a y'a fɔ n ɲɛna ko ni n ka denbaya sɔnna ka laɲini sabati ko n bɛ bila sɔɔni. O wagati la R naani kɔfɛ n y'a faamuya k'a fɔ ko n minɛna jihadisiw fɛ Mali kɛɲɛkɛyanfan na Jenim.
Munna e tun bɛ Gawo? I tun bɛ mun de kɛla yen nɔ?
Okay, the story begins in November 2020.
Nin daminɛna kabi novanburu san 2020 wagati. Wagati min na Jenim ni AIGS n'u u bɛ kɛlɛ la Sahara kɔnɔna la. Ne tun bɛ fɛ ka dɔn u bɛ kɛlɛ la mun la. N ye wele bila n ka mɔgɔ dɔ ma, n ko n bɛ fɛ ka kuma ni Alikayida ɲɛmɔgɔ ye. U ko ko n ka taa Gawo. Avril kalo tile seegin u ye n wele ko n ka na. N k'u ka bataki dɔ sɛbɛn k'a ci n ma n yɛrɛ ka lakana kama. An ka sɔrɔ ka taa an kan ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na.
Who was some insider who lives there a part of the year.
For your contacts, the people who invited you.
Mɔgɔ minnu y'i wele ka taa yen nɔ, olu kun y'i ka mɔgɔ dɔntaw de ye wa, walima mɔgɔ wɛrɛw de don?
Yeah, I went to the meeting place with my fixer.
Ne tagara an kan ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na, ni n ka fixer. O ye mɔgɔ ye, ale de tun bɛ kuma ni mujahidini ni ɲɔgɔn cɛ. An ka hakilila fɔlɔ tun ye mujahidini olu tun bɛna an nɔfɛ taa n'u ye u ka ɲɛmɔgɔ fɛ yen. An ka kuma fɔlen-fɔlen tun kan ka kɛ miniti 45 kɔnɔ. O kɔfɛ ne bɛ segin ka na Gawo, nka ne ye san 2 de kɛ Mali kɔnɔna la o kɔfɛ.
But no, I spent almost 2 years in those part of Mali after that.
And so what was going through your mind when
it took a mirini mundi what im na ibole aklama ka fo kuni yulo kito de yufe?
Just 4 days after I really understood I was kidnapped, because
tilinani kɔfɛ n y'a faamuya k'a fɔ ko mulekura. Ka da kan u y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko mulekura. N y'a fɔ n yɛrɛ n k'u filila komi olu ye jihadisi fitininw ye. N k'u t'a dɔn k'a fɔ bɛnkan de bɛ ne n'u ka ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. O sɔnna k'a fɔ ne kana ɲininga bi sɔrɔ. N'u y'a faamuya n ko kɔfɛ u bena tila ka n bila. Nka fili kun tɛ ne yɛrɛ bolo, ne janfara ni ne ka fikisɛri ye walima mɔgɔ minnu tun bɛ kuma ɲɔgɔnya la ani ɲɔgɔn cɛ.
So after you realized that you had been kidnapped, can you?
Ibole ya kalama ki wulo kila ni ntikila mugo nunfe. Ibise ka nyefo nyi adogo kun folo ani akalu folo walma asam folo kera chugudi ibulo mugo nunbulo.
Okay, it's rough because it's totally different from a normal life.
Ah, kajugu niti bulo finiti bulo tega damu fen fosi fuite wajolokobi isin franchela suni kile wani mo marfatu de benyon fe mun chamante to kame wa dumuni fena mangi kile fena bika ibi shikmo ono chenchena ibi yirema meve kasola chenchena
in open sky, but you are in jail.
But so were you not changed the whole time?
Okuma e bulo kun sulentin joloko ni wogati numbe konala.
In usually you are chained at
chamana joloko bi se na fajiri wakati la ni ta kadam na 5h la ta 5h30 la fo du sadje soma ne kun sirlen do soma da fe u bina ka seli kelen ko fe le joloko bi la ni bi fe ka far ko nyana je ke ne kun bo de fu nyana ga ni ye ko ju wera ke u bi kla ki siri tu ne bo ju ani ko rolin o no ona ni soro.
I was just chained 5:30 p.m. to the next morning. Yeah.
And what were you chained to?
Ani e konsrilen do feng mena.
To a tree, to a rock. Most of the time a tree.
Unudo, yiri de tun takacha.
Mhm. And did they ever tell you?
Walma we have ye krengrenya la kunjmena u ila wulukia.
I haven't
masika jabi nyana masoro ni kola koko ube kelela ni anga jamana ya France kone France kai kuna nuka rola komisa kami
citizen come in our land in our territory he can be kidnapped.
Did they
we bugawa.
Okay, some odd things
ne ala jeshi chama yasa misika nyire bo bo kofe ngako gelera kosebe
few times to escape.
Were there other
moro tumi munu kungulo klendu ubulowa use mo wake julma kaboro jmen fanana.
So I met no stages
ma mo mena ni warawi ni kalo duru laban konnala ni utukalo flam samba flani mwan kili frafina urudu yanfan jamana dendo jergo van deventer ali tumena na libi novembre samba flani tan wolon fla.
Was kidnapped in Libya.
You mentioned reading material.
Ibura gafiga kuma kono sankuye gafe do dimega gafe nunkala uyo kuranere dimaga kalanwa ebe arabukan fowa.
Ne tɛ arabukan mɛn mɛ n k'u kana kuranɛ di yan. O kɛra novanburu kalo la. N y'a faamuya k'a fɔ nko bɛna se ka to n b'u faamuya et puis an bɛna se ka ɲɔgɔn masala dɔɔni. A ye kow nɔgɔya ne n'u ɲɔgɔn cɛ dɔɔni kuma falen falen fanfɛla la.
So you think it made them?
N y'a faamuya e hakili la o waleya kɛra sababu ye u y'u bonya.
I think it brings that too. Yeah, of course, because one of their goals is to.
Kila uku mifugo deke kada kuka la nini kafu bifuka ntubi kado slameala. Iba don mko chama na nani laje yasa ubiseka la tubi tugu mka slameanya fanya chuo ya nyuma na yasa ubiseka duala tugu mna nguo ya kuna la.
Mm-hmm.